Umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo uNaledi Pandor kunye nesekela lakhe uButi Manamela basungule iphulo lokufundisa ngezifundo zamakhono nokulandelwa kwizikhululo zoololiwe nezebhasi eKapa ngaphambi kokuba enze intetho yesabelo sesebe lakhe ePalamente. Bebenikezela nangeengcebiso zokufikelela kwinkxaso-mali yokufunda National Student Financial Aid Scheme NSFAS ngamafuphi. Uphando kwabongoze abafundi ngelithi mabafake izicelo ngethuba zokukhangela indawo kumaziko emfundo aphakamileyo kunyakozayo. Olazi ngconweli bali intatheli yelijelo uChris Mabuya.
Uphando uthi isebe lakhe lifuna ukuvuselela umdla kubafundi nangolwazi lwamacandelo awohlukileyo abanowafundela kwiidyunivesithi zeli lizwe. Ngentseni namhlanje yena nesekela lakhe uButi Manamela bathethe nabazali abafundi kwanoluntu ngokubanzi ngamathuba emfundo. Uphando uthi isebe lakhe lisandula ukumisela inkqubo yezophuhliso neyaziwa njengokhetha nalapho baxhobisa khona ulutsha ngolwazi ngeedyunivesithi zelizwe kwakunye nangenkxaso-mali. Uphando uthi kweliphulo isebe lakhe libekele bucala ngaphaya kwekhulu lezigidi zerandi.
Sifuna ukuthi abazali nabantwana babe nolwazi lokuthi mandingenamali yokhokhela umntanami esikolweni, ecollege naseyunivesithi ndingancediswa ngubani. Sifumana ukuthi abantu abazazi ezi zinto, sizama ukuthi sithethe nabantwana nabazali ukuthi umntu angahlali ekhaya ngoba abazali bam abanamali. Sikubo imali ikhona, iNSFAS ikhona, sicela kodwa ukuthi uapply ngexesha.
Usekela mphathiswa wemfundo ephakamileyo uButi Manamela uthi imfundo ngundoqo kwelizwe.
The National Student Financial Aid Scheme provides for funding a full bursary that includes travel, accommodation and all other learning materials that they require as long as they qualify and they are deserving. This, we believe, is part of government's effort to ensure that we invest into the future of our kids and also the future of the country, because without education we do not think that we can go anywhere as a country.
Umanamela ukwathe abantwana abanabazali abamkela ngaphansi kwamakhulu amathathu namashumi amahlanu amawaka erandi ngonyaka 350,000 bangazifaka izicelo zokuncediswa ngokwasezimalini, ukanti nabo sele bamkelwe kwiidyunivesithi zeli lizwe nakumaziko ezoqeqesho nabo bangazifaka izicelo zokuncediswa ngokwasezimalini. Kwinxowa-mali ye-National Student Financial Aid Scheme okanye i-NSFAS ngamafutshane, ndinguChris Mabuya wa-SABC.